tayari nikukose. Kwa penzi lako baby nitafanya chochote. Zena wala usisuse, nikiwa free twende tukabali zifukwe. My baby, umenishika mtima kwa penzi lako baby. Umeniteka mazima kwa penzi lako baby. Sina mada, umenibeba kishada. Sina mada, umeniteka kishada. Body fine unapude to wine. Muni kwako nishaingia line. Oh my, oh my. Kwa moyo mama wendo number one. Wana ni dis na lingana baby baby. Vile mtoto anaita yuko mushe dede. Wanachukia sana kuniona na wewe. Kuna wengine na tamana tawani uwe. Akini kiss mapuo inawakera nini. Mina mpenda na namjali na namthamini. Nipo tayari hata kubadili dini. Wezi amini shamsame mala saba mala sabini. Anajua kuhendo she so humble. Tena ni mwepesi kwenye tendo. Anavo ni maliza uo mwendo. Nyuma kafungasha ngongingu. Kali wa mitindo hana tamalini. Kwashe tubaliki mola vakanga vitenge. Ila sipendi vijola mzuli kisula. Mebaliki wachula analizika na vyangwa tadaga. Anakula, anakula.
Speedy, speedy, speedy.
Usemi kwako, mtoto una kitu mnato. Unanimaliza, sijui unifukiza. Yeah, staki ubaki peke yako. Mindo kama mume wako. Nitakutunza mimi wewe. Baby, nitakutunza mimi. Nisha tangaza ndoa, bado kuposa tu nije kukuchukua. Unanikosha, unavojua kulishegua. Paka na choka, unavotafuna uamua. Unanijua, basi funika kumba na alamu wapite. Nikisha onja namba ulifunike.
You so natural, I go die if you leave me alone.
Sitaki ukonde, staki ata upike. Takupikia kisha ludi mishe mishe.
Takutunza baby. Takutunza baby.
Speedy, speedy, speedy.